اتوات ويا ترني تفنوات بابا هرونيت نارا كوتا تنارا كوتا وصاتا نيمتي وتتا وتمرموتي وحيوتا هيراي تنارا كوتا تنارا كوتا
هونوري هكروريا e maungarongo ki runga ki te matoa te whenua, whakaaro pai ki ngāta ngata katoa. Aro haina ngā teina me ngātua kana, whakahonore te ato tātou kīngi atu heitia, te whirinaki a whatumona. E te ariki nui e te ata, ko koe te arawhata ki te hunga wairua, e noho mai nā i te wahingaro. E tiaki nei te aka i piki ai a tāwhaki ki te rangitua ngā huru, tukua mai te ngākau mahaki e kūpapa atu nei. Tēnei o mātou pononga tāne, pononga wahine, ngā morehu o tēnei ao, mate mate tino i atu ki a koe. Ko mātou tēnei e muru nei, ki mua ki tō aroaro. Manaaki te amai i roto i ngā mahi, whakaorengi a mātou, i roto o mātou māwiwitanga. Anō e pā, ko koe te timatanga, ko koe te whakamutunga, ko koe te mana mutunga kore. Rire, rire, paimārire. Tō ti ākinga whakaora maramatanga mai e te atua, o tō mātou kēngi atu heitia, o te whirinaki a whatumuana, te kāhui ariki mō ngā tinana e mā wiwiana, taino kia mātou katoa i te rangi nei,
ki te reo irirangi o Ngāti Tamo 104.6 FM. Big me to all the whānau who have tune in and join us today. Tēnā koutou. No pānui this week whānau, but just a couple of reminders. Number one, the results for the ratification process of Ngāti Tamo Deal Settlement will be on the 20th of March. You can look that up on the website at ngatitamo.com. And also, the whānau Ora Community Clinic extends their welcome to all the whānau, offering low-cost and affordable health care for all. They are situated at Huakina Development Trust Building, 17 Rosser Street, Kikoi. If you need any more information, you can call them on 09238-0250 or 0800-367942. Those numbers again, 09238-0250 or 0800-367942. Kia ora.
Te reo, te reo,
te reo irirangi.
O Ngāti Tamo.
Yeah.
Te reo, te reo,
te reo irirangi.
O Ngāti Tamariro.
104.6 FM.
Tūmeke.
He whakatau ki tēnei e kōrero ana o te pakari o te tū o te tangata ki runga I tōna marae. A person taught at home shapes well on the marae. Ko te whakatau ki. He tangata I akona ki te whare, tūngā ki te marae, tauana.
Te reo, te reo, te reo, irirangi.
O Ngāti Tamariro.
104.6 FM.
Tūmeke.
Ahakoa heiti te matakahi, ka pakaru I au te tōtara. Ko tōna tikanga, ahakoa heiti te toki, kaore e kore, ka hinga te rākau rangatira, hei painga o te iwi katoa. I may be a small wedge of a small army, when being taunted by a large force.
Te reo, te reo,
te reo irirangi.
O Ngāti Tamariro.
104.6 FM.
Tūmeke.
wā ia te pue. Ka whakatungi e ia te te hiropu te pua mga tāwhiti. Hea te tika ngā taua rōpū raka. Haere ki te kimi moni, kia tāia e te pue ki te hanga i te marae mo te kingitanga. I roto i ngā mahi kapahaka, ko ngā mahi ngaha, ko ngā mahi pēne, na koi rā te tiro tikanga o tērā rōpū. Ka haere te rōpū, te pōmanga tāwhiri, i raru i te mano te puea, ki te kimi pūtea, takahia e rātou, me kia i ngā tōpito whā o te moiterene. I wainga nui, ka puta atu ki roto i a Hauraki, ki Tāmaki, ki Ngāti Parau, ka hoki whakamuri mai. I tērā ka tūko māhinarangi.
Ka e kirei raka, tua kei roka, 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 tua kei
ko taku tupuna a raureti te huia. I tōna wā, koia te tiamana o te meki pēnei au, te rōpū whakapapa i raro i te mana o Kingi Koroki. Nā rātou i tuhi tuhi te whakapapa, kia kite ai rātou i tērā wā te tuituitanga o te kingitanga ki ngā waka efetu. Engari, ka mate taku tupuna, ka heke mai ana puka puka ki taku whaea. Ka mate taku whaea, ka heke mai ki au. I te tahirangi, ka kite au i ngā tuhituinga, ngā kupu o taua waiatara. Kore rawau e mōhio, ea. Engari, i te tahi wā, ka tahi au ka titiru. Ka tahi ka hoatu e au te tahi rangi me ki pērāne. Nā Teichi Kahurangi, nā Kingi Kiriona me tana rōpū me ki pēnei i whaka ātā huarawa te rangi o taua waiatara.
Te reo, te reo,
te reo irirangi.
O Ngā Titamo.
104.6 FM.
Tūmeke.
Take them on the hoki e tai waia tarongo nui e whakahuahua ana i te rārangi kingi me tō mātai tautoko kia pērā hoki. Ana, ka noho atu mātai ka whakaro engari i pēhea rā te rārangi tumuaki. Ana, ka whānau mai ko te waiata, nei? Ana, ko te ohaki o Wiremutame ana tērā. E rua pēr ona tino take katai he whakaako. He whakamaumahara anō hoki, ko waira rātau, me e tai āhuatanga e hāngai tonu ana ki tēnā. Ka arua, ko te whāinga ia, kia o huire te waiata nei, hei whakaako ki ngā uri. Ki ngā uri. Kia pakeke mai rātau, kua mōhio. Ki tō rātau whakapapa, me tō rātau honunga, ki te tumuakitanga. He kaupapa kua rua nei e noho ana ki rato o Ngāti Haua.
Ai, mo te kapahaka me te whakataetai te take engari i te waka hoki mātai ki ngā whakangahau te marae, ko tērā te hihia o ngā kuia, o ngā pakeke o te kāinga, te wātā te tumuaki, te wātā o te rārangi tumuaki. No reira, he kite ngā i tērā momo āhua, ka koa ngākau. I te mea ko rātau ki te hunga, e hihia ana mātau ki te... Yeah, ki te whakakoa, ko rātai hoki te hunga, e tino hihiana mātou kia tau, tēnei waiata ki roto i ā rātai.
Te reo,
te reo,
te reo irirangi.
O Ngāti Tamo.
104.6 FM.
Tūmeke.
He whakatau ki tai ao. E kōrero ana mo te haere o te tira tangata. People being likened to that of sands of the beach. Describing a crowd of people moving. Ko te whakatauki. Tēnā te ngāoko nā te one pū moana.
Te reo,
te reo,
te reo irirangi.
O Ngāti Tamo.
104.6 FM.
Tūmeke.
Oh,
Ngā waiata o Waikato, he waiata hohun, e pātu ana ki te ahuitanga o te kingitanga, ki te raupati o ngā whenua. Ko ngā waiata karongohia koe ngā kupu, kei rote ngā whiti ko te ia wairua o te mamaitanga, ne? Te taha ki te tiaki i te tangata, kei reira, te taha ki te hungarangatai, kei rote ngā waiata. Engari, kia tirohia te katoa o ngā waiata nei, tupua ke ngā waiata nei i roti i te mamaitanga, i roti i te kore whenua, i roti i te pōharatanga, i roti i te raupatu i murua o mātou whenua. Ka ki te koe te āhuatanga o ngā kupu i hangai tia e te puea, kei te rongo koe te rereke o te ia o te kupu, ana me tōnā kereo. Kia tirohia te tahaki, kia tīmatanga, tīmatangi a te pue. Te hukinga mai a te pue, mai tāmaki ki roto ia mga tāwhiri no Hawaii reira, ka rongohia e koe te me kia i ngā tongikura, o ana kōrero, o ana o hāki, ki roto. Tana aroha ki te iwi, aha kua kōwai. Kia tirohia a tātou te āhuatango o te, te waiata, e noho e rata i tēnei rangi, ko tū heitia, ko te whiti whakamutu. Kia titiora tātou ki tērā, ko oti e te rōpū nei ki te whakatika i ngā kupuraka. Ko ngā kupu tika i hāngai ai ki te kaupapa i whai a te pue ki te hangamarai mo te kīngitanga. Ka tūa tūranga wāwai nā koirā te marai kē o te kīngitanga, e haramu te ao katoa. Ka taumaru mai te ao katoa i rungi te pōwhiri o te kīngitanga, ne?
Te reo,
te reo,
te reo irirangi.
O Ngāti Tango.
104.6 FM.
Tūmeke.
Te reo.
Te reo.
Te reo irirangi.
O Ngāti Tamo.
104.6 FM.
Tūmeke.
Tāku tuā.
Mama, I can't keep that one. takitaki ana I te wāwahi papu taku iti, taku paunangu pera rawa I te are are o te wai takiri ana te hihi o tamakui hei rama I te ara taha tūne ki pūmama
Te reo.
Te reo.
Te reo irirangi.
O Ngāti Tamariki.
104.6 FM.
Tūmeke.
Wae kato te awa kato hia he wae mau, kato hia he wae mau, ka eke ki te pu aha o wae kato te awa he piko he tanifa he piko he tanifa ki atu, patora kei tahuri koe I ngau, kaha o wae kato Whakamau, tō titiro ki tā whitira kōtau, piri te maunga potatau, te tangata te mau, rio te motu e hoi tō waka ki ngā ruahi aturanga wai wai, mō te ao katoa te tongi whakamutu ngā ama, tūta e rā aue, hoki au hoi a tō waka kau, Ki ke mureti te okohoroi O ngā tūpuna katau ki karapiro Titiro whakarunga toka nohi ki te tihi o Te ihi ngā rangi ka ti koe tohoi Titiro whakakatau toka nohi ko mai Ngā tautari ko ngā tikoroki ko arapunira Te rohe o te tuna e piki haere tō waka ko waipapa ko mai araetai ko whakamaru titirau penga he mau ngā manu ko ngā tirau kawa e hoi e. Au e ka huri tō waka ki te taitonga E tere tō waka ko pohaturo a titiro kau atu ki te tihi He pare kura I horahi a I ngā wā o muara Au e whai a te arawai a tō Tupuna ati anana I titi haere te pou I muri ia ia Ati a muri e Aue kia ata haere atura ki o hakuri Te tomo kangatu ki ora kei kora ko te whenua waiarikiru a pehu pehu e Aue e toi tō waka I ngā Ara tia tia a tia tutuki ana ki te taheke huka huka I tahuri ai tō tupuna a tamate a poka e whenua e. Tūana me he manu re re rangi ki roto I ngā Wai marino o tauponu I atia e I kōkirin.
Pai marire, tō ti āki ngā whakaora maramatanga mai e te atua, o tō mātou kēngi atu heitia, o te whirinaki a whatu moana, te kāhui ariki mō ngā tinana e mā wewi ana, tai nō ki a mātou katoa I te rangi nei, Āna te korodia Āna te korodia You're in.
It got me so I don't.